possible.
Yeah, 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 yeah. Got the music on this one. Ah, ah, ah.
It is Black on the beat.
Wala sijui vinili kukosea, waka kujaza upepo ghafla ukapotea. Hata selewi kivipi utajitetea. Sunapata gara kuona na nyenyege. Sina taa, mwenza kuwana nijeka. Yani mpaka darako, kazi zina na bed kwenye mikeka. Nikitafuta kibato, moyo kipima na umi. Zoka mana kupima nani. Domana mimi nangangani. Haraku niona nani. Unavyo goma navyo fosu naumiza mambo mbaya. Umeniweza swezi toka nikose mambo mbaya. Hold my hands, nakupa mikono ishike. Hold my hands, leni nikufanye we mke. Hold my
zeze. Ufuni wa mapenzi nyongeze. Oh, ama nikutekeze. Mwenzako takulala silali. Usiku ni mawazo dali. Umenilambisha asali. Hold my head.
Moyo kupima naumi. Toka mana kupima nani. Domana mimi nangangani. Haraku niona nani. Unavyo goma navyo fosu naumiza mambo mbaya. Umeniweza sweti toka nikose mambo mbaya.